Tito 2. To in Tito, nyaka iwach mana weche mowinjore gi puonj mar adier. Nyaka inyis jomadongo mondo obed joma oritore, kendo ma ok ohero yuma, kendo joma bidhore. Bende gibed joma nigi yie motegno, kendo man gi hera kod kinda. Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth kata joma ohero kong'o, to gibed ranyisi mabeyo mondo omi mon matindo opuonjre hero chuogi kod nyithindgi, kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende marito utgi maber. Nyaka gibed mon mang'won kendo moluoro chuogi mondo wach Nyasaye kik yany. Kamano e kaka onego jiw yawuoyi bende mondo gibed joma oritore e yore duto. In iwuon nyaka ibed gi ranyisi maber, kendo kipuonjo, to nyis ni in ng'at moriere ma ok dwar oyuma. Ka iwuoyo, to wach mana weche mar adier ma ji ok nyal chayo ni ofuo, mondo okuod wi jasigu maonge gima rach mowacho kuomwa. Nyis wasumbi ni mondo winj ruodhgi e gik moko duto, kendo gitinigi maber ma ok gidwok wach. Kik gikwel, to ginyis malong'o ni gin joma inyalo geno adier e weche duto, mondo gimi ji one kaka puonj mar Nyasaye jawarwa ber e gik moko duto ma gitimo. Nyaka watim kamano nikech ng'uono mar Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore. Ng'uonono puonjwa mondo wawe richo gi gombo mag piny, mi wabed joma oritore kendo makare, ka waluoro Nyasaye e pinyni, kendo kwarito gweth ma wageno yudo, ma en fwenyruok mar duong' maler mar Kristo Yesu, Nyasachwa maduong' kendo jawar. En ema ne ochiwore owuon nikech wan, mondo oreswa e richo duto, kendo opwodhwa wabed joge moyiero, mondo watim timbe mabeyo. Mago e gik manyaka ipuonj ji, kijiwogi kendo ikwerogi gi teko duto momiyi, to kik iyie mondo ng'ato ochayi.